wikendi kila mtu ya wake. Nina mahera, mafumba wangu wa peke. Fatu toke, leo ni wikendi kila mtu ya wake. Nina mahera, mafumba wangu wa peke. Nipa bugani baby, unataka twende. Nina mafumba lagu, walo sikone. Twende MJS Clubu, una mzuka. Mr. DJ kwenye mashine watu wanaluka. Unavyo kata baby, nanipaga wisha. Mina unazali love, kuwa wangu wa maisha. Sogea kwa mkalibu, usione aibu. Wewe ndo wa mtabibu, wa moyo wa mkutibu. Umenipa nini love, mbona sioni. Umenipa nini baby, mbona sisiki. Pa tuende, 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 tuende. Pa tutoke, 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 tutoke. Pa tutoke, leo ni weekend kila mtu na wake. Nina mahela, mafumba wangu wa peke. Pa tutoke, leo ni weekend kila mtu na wake. Nina mahela, mafumba wangu wa peke.
Kama mapacha, kenda vile tuko wote. Kenda uku tuko wote, baby. Kama medula wendi oblangata. Kila muda tuko wote. Kila saa tuko wote, my lady. You know I love you my baby mama, siwe mbali nami. Wanafiki na wauma sana tunavyoenda na mina wewe. Bacho, I love you baby. So baby, do the time. Wait to say your name. Bye, Joe. I love you, baby. Oh, baby, do the time. Wait to say your name.
Pa tuende, 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 tuende. Pa tutoke, 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 tutoke.
Pa tutoke, leo ni weekend kila mtu na wake.
Baby,
nina mahela, mafumba wangu wa peke.
Twende tukafurahi, twende tuka enjoy, enjoy, enjoy.
Hey,
as you know.